sitise mangwe muhumbulo ndi muṱuku sangotise mangwe mafungo muhumbulo ndi muṱuku nisitise mangwe muhumbulo ndi muṱuku sangotisa zwiṅwe zwitshele mu